esanyu so kuba nawe Christina kuba mpulira nkwagala oli mulungi okola kamagezi empisa zolina za mu bantu bwe mbeera naawe obulamu bwange bweyagala Christina kuba mpulira nkwagala kulabakone sekanga Christina kwesanyu lyange bwe mba sikulabye okumala ebbanga kukubire simu manye oline bw'oli Kina mama kubambulira nkwagala wanjika nekuyiga kyatuyamba okumalawo bwo obusongasonga tokkiriza bakulimbalimba kubanze nawe tuli muntu omu sirina mulala okujako kwendina bw'osinga okunsanyusa bw'obako kyogamba yogera totya uliriza kubanze uwa enasima mubalungi bona welabu yange nasala okuba nawe wesigenze Christina ojakweyagala toyagala kyona Christina nsenjakuwa bwosinga Christina kuneyagaza bwosinga Christina okunsanyusa botambula boti Christina sagalo male boseka boti Christina sagalo male tugende wona Christina onye mu mama tugende wona Christina nkuwe mu bambi wena sima mu balungi bona welabu yange nasala okuba nawe ikenze Christina ojakweyagala joyagala kyona Christina nze njakuwa jina mama jina we
Christina, 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 Christina.